Chain no
loose. Show cheap.
Yeah. Chain no.
Ngizela phezulu njengezinyoni zezula, ngiyena uzolapha sunshine njengenyanga ebusuku. Lezi zakwaZulu zinenkathi sanyaka cool and it's about time. Sokubathela ngenduku ngithi dala sigudla sibhala bevala. Inkosi sidudla mzala uzogcwala. Amasosha yamasha vula indlela, isikhotha ziyasha sesiyavela. Wonke umuntu uyazi ngizime kasi, amaphupho maningi impumelelo isikasi. Imali kumina ihlezi isemqondweni, ingakho ngiphokophele ngiyoze ngiphumule ethuneni. Sithola kanjani uhle sekhoneni so khaliqhude sekusile tsotsi vo. Noma inzima le ntaba kodwa sonyo, imfihlo ukubekezela sofika noma sikaduka. Ngidinga ithuba nami
lingakafiki ithuna lami. Bakho be giving a chance, I hope. Shine on, shine on, shine on. Ningi ithuba ngizabe ngalingungabaze. Bakho be giving a chance, I hope. Shine on, shine on, shine on.
Beg ilanga likhanya tsotsi, kaphela amandla hlanya tsotsi. Noma kunevunguvungu ungafoli, ushisa ungafoli, abanye bazonyanya tsotsi. Ngabikiza inkulu lenda, asithole ithuba siphathele umhlaba kaba. Sikabo mafela empini la ekampunzi edlemini. Nginika ithuba ngeke ngidlale labo 17. Ngesinye isikhathi umzima buhlale emahlombe, qondweni akusekho sithombe nendlela ungeke uzwe ikhona. Step by step ngihambile angikaze ngijonge. Step by step ngizambile angizange ngijonge. Mina nale sick mfundisi nesono, mina nale sick shaka Zulu nomkhonto. Still on my time zone, give me the chance and I'ma shine on. On and on and on and on.
Ngidinga ithuba nami lingakafiki ithuna lami. Bakho be giving a chance, I hope. Shine on, shine on, shine on. Ngidinga ithuba ngizabe ngalingungabaze. Bakho be giving a chance, I hope. Shine on, shine on, shine on. This remind me when I started. I was hungry but I didn't even know that. Nana imali but I didn't even notice. Mbona manje when I'm looking at my throwbacks. Oh yeah. Never mind me when I'm wily. Panty imali ngendlela ngeke bayikhole. Lahambi pasi bayeke bonke balikhombe. Nkubeke nishaye ihlombe. Eshufini of imali ihlombe. Yeah. And oh my God I'm loving this. Abanye bathi siyobona ngamabi. Abanye bayangibonga ngakafi. Abanye bathi boya singakafi. Esakho noma kanjani, kanti imali thola banjani. Kanti abaholi bona baholi. Kunini mina ngisho ngibongiso. Ngidinga ithuba nami lingakafiki ithuna lami. Bakho be giving a chance. Shine on, shine on, shine on. Ngidinga ithuba ngizambe ngalingungabaze. Bakho be giving a chance. Shine on, shine on, shine on.
More music at iminati.com.